waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Dowladda federaalka ee dalka Australia ayaa bedelaysa nidaam loogu magacdaray Robodebt oo ahaa nidaam kombiyuutarada Centrelinkigu ay dad badan waraaqo ugu direen iyagoo loo sheegayo in dayn lagu leeyahay. Nidaamkaas ayaa 10,000 oo qof lacago khalada u diray iyagoo laga jaray lacagihii cayrta ama laga soo celiyay lacago aan lagu lahayn. Iimaylo loo diray shaqaalaha ayay wasaaradda adeega bulshada ku sheegtay in ku tiirsanaanta nidaamkan kombiyuutarada ku salaysan hadda la joojinayo. Wixii hadda ka dambeeyana shaqaalaha laga doonayo inay iyagu shaqsiyan u baaraan oo caddaymo dheeraada u raadsadaan ka hor inta aysan dadka weydiin inay dib u soo celiyaan daymo lagu leeyahay. Wasaaradda ayaa la sheegay inay sidoo kale dib u eegid ku samayn doonto dhammaan daymaha hadda lagu leeyahay dadka, ayna sidoo kale hakinayaan kaysaska hadda socda ee dadka daymaha looga soo celinayo. Wasiirka adeega bulshada dowladda federaalka Stuart Robert ayaa sheegay in isbeddelkan uu yahay oo keliya nidaam wax lagu hagaajinayo ee uusan ahayn isbeddel ballaaran oo arrintoo dhan lagu sameynayo.
Refinements have been made a number of times over the last few years.
Hagaajimahaas dhowr jeer ayaa la sameeyey sannadihii la soo dhaafay. Dowladdu wax raaligelina kama bixinayso inay gudanaysay mas-uuliyadda sharciyan ka saaran inay soo celiso daymaha ama dadka sida khaladka lacagaha loo siiyey. Waxaa dhowaan lagu shaaciyey dhegaysi ka dhacay guddii sanadka in ku dhowaad 200 oo qof oo dhintay ama geeriyooday daymo loo daba joogay, halka dad kale oo loo diray waraaqahaas daymaha ay sheegeen inay dareemayaan in Centrelinkigu uu caga juglaynayay. Mr. Robert ayaa sheegay in nidaamka aan gebi ahaanba laga taqallusayn.
The refinement we were commenced this morning is income averaging plus other proof points.
Hagaajinta aanu saaka bilownay waa dakhliga dadka oo la baarayo iyo in caddaymo loo raadinayo si go'aan kama dambaysa looga gaaro. Nidaamkan ayaa isu fiirinaya macluumaadka xafiiska canshuuruhu qofka ka hayaan iyo tan Centrelinkiga si loo ogaado in qofka cayrta qaata lacago dheeraada oo aysan xaq u lahayn la siiyey. Centrelink ayaa dadka la xariira haddii uu aaminsan yahay in qofka lagu leeyahay lacag ka badan $1,000. Shantiiba mid ka mid a dadka Centrelinkiga waraaqaha deymaha ay u direen waxaa ku qornaa macluumaad markii dambe la ogaaday inuu khalad ahaa. Shirkadda qareemada Gordon Legal ayaa bilowday dacwad wadareed bishii Sebtembar, dacwadahaas oo ay ku baareyso in ka badan 400,000 oo waraaqo deymo ay sharci ahaayeen. Peter Gordon oo ka tirsan shirkadda qareemada ayaa sheegay in isbeddelkan dowladdu ku dhawaaqday ay guul u tahay dadka tabaalaysan ee Australia.
It's better late than never that an injustice gets fixed. The essence of what was wrong with Robodebt was using an
waqti dheer baha soo qaadatay waa wax fiican in cadaalad darrada wax laga qabto. Waxaa asal ahaanba ka khaldanaa nidaamka Robodebt loo bixiyey wuxuu ahaa inay isticmaalayeen macluumaad khaldan oo dayn lagu dalacayo iyadoo aysan sax ahayn. Taas ayaa ahayd mid ka mid a qaladaadka nidaamkan. Tan kale waa in mas-uuliyadda la saaray dadkaasi inay caddeeyaan inaan dayn lagu lahayn, dadkaas oo ah, ayuu yidhi, kuwa dadka ugu liita, qaar shaqala'aana, kuwa beeraley ah, qof laga dhintay oo qaarkood buu yidhi ay sannado badan ka soo wareegatay xilliga la leeyahay dayn ayaad lagugu lahaa. Hogaamiyaha mucaaradka Labourka Anthony Albanese ayaa sheegay in la gaaray waqtigii dowladdu gebi ahaanba ay tuuri lahayd nidaamkan khaldan oo ay sixi lahayd buu yidhi wixii khaldan oo dhacay.
This is an example of bad government policy that's occurred because it's
tani waxay tusaale u tahay siyaasad xumada dowladda. Waxay u dhacday sababtoo ah waxay shaqadii ka qaadeen, ayuu yiri, dadkii hayay shaqadaasi si kombiyuutaradu ay shaqo u qabtaan. Waa shaqo la rabay in qof bini'aadana uu baaro oo diro waraaqaha deynta. Waxaan ognahay in ka badan 200,000 oo qof deymihii laga doonayay gebi ahaanba ama qayb ahaan lala noqday. Imise qof ayaa bixiyey, ayuu yiri, dayn aan lagu lahayn sababtoo ah, buu yiri, maadaama ay u soo dirtay dowlad aan naxariisba lahayn. wasiir Robert ayaa sheegay inay jiraan dad yar oo arintaasi ay ku dhacday ayna wasaaraddu la xiriiri doonto.
To ensure fairness and consistency for income compliance across all Australians.
Si loo xaqiijiyo cadaaladda, waa in dalka oo dhan si isku mid ah dakhligooda loo eegaa. Waxaana ka codsaday wasaaradda inay dib ugu noqoto waraaqihii oo ay keento dad yar oo Australiana oo deynta lagu yeeshay markii dakhliga laysu eegay, si aan u bilowno inaannu la hadalno oo cadeymo dheeraada uga dalbanno, ayuu yiri wasiirku.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.